Remember where you come from. Zambian music powers. Don't see
Sugar
sounds.
Kalinda. B21. Oh, yeah. Ukali mufana. Also wanna kambushe. Potential yonse ulinayo. Tawi yako sina sile.
Why was you my vela? Mama kuhuza mwaze watako. Uyo mabuna ye wasi wako. Asa kupaya chokako. Ulina kato koma suona. Kifu kwa chana kusulangana. Ulina matu koma suvela. You can do better. See every you can do better. You can do better. You can do better. See every acre. You can do better. You can do better.
1, 2, 3, baby, see. Bamuna na mafiri wa yangu see. Ama kusunga munga mwana wa basie. Baby, see. Imamwati see.
1, 2, 3, baby, see. Bamuna na mafiri wa yangu see. Ama kusunga munga mwana wa basie. Baby, musie. Imamwati see. Nole samu mila iwe. Chisi wala fwila iwe. You are strong woman. You can do it without a man. Kamba no. Taps and no more. Tapada bana kumwena mo. You deserve better and some more. Yeah. Kamba no. Pick it up, say no more. Tapada bana kumwena mo. Yeah. Mm-hmm. Balengi shake on your body. We Latin and nobody. Aliko you and somebody. Baby, you ain't on to you.
Masuona kifu kwa chana kusulangana. Ulina matu kama suvela. Kamba kalavu wakala zende, yeah. You can do better. See every acre. You can do better. You can do better. You can do better. You can do better. You can do better.
Iwe upuno zibaya. Chifu kwa cha love. Chifu kwa cha love. Iwe upuno zibaya. Pali mwamuna. Pali mwamuna.
Ulina maso koma suona. Kifu kwa chana kusulangana. Ulina matu koma suvela. Kamba kalavu wakala zende.
Remember where you come from. Zambian Music Powers. Don't see old.